is where land the young master was born.
West is strong.
Kazula mimbake, kalengeke, ukiendo na kandagake, kidaweke, ukipika na kaseke kiguma, iwetu kiguma, nabapenda sana kiguma, iwatu kiguma, dahakuna chane kiguma, iwatu kiguma, nabapenda sana kiguma. Wetu kigoma, wetu kigoma, bado kumbe wata wacha goma. Wetu nigebuka na machoma, hakuna malaria wala homa. Tupo tayali, waheli ama kwa shari. Unawakubisha, kigoma panatisha. Tunawakirisha, kana tunasababisha. Kakongo, okay, kibondo, okay. Ukienda na kasulu, okay. Katonga ke, ukifika kibilizi kiguma, iwetu kiguma, napapenda sana kiguma, iwetu kiguma, dahakunda chani kiguma, iwetu kiguma, napapenda sana kiguma, iwetu kiguma. Gombe na mahale, kuja Tanganyika na masokwe. Watu watu wengi seke seke. Kwetu, mikebuka na muteke. Dalaja malaka rasmi, pale kulikuwa na manyasi. Mchikichi na magazi, biongozi wetu kumbe na vipaji. Nitokabe, Juma Kaseya, Babale, Mondi, Kiba, Young Master.
Fede wote kwa pamoja.
Young Master
Kakonko.
Young Master.
Kila mtu sema we.
Young Master
Kibongo.
Young Master.
Tende wote kwa pamoja.
Young Master
Kasolo.
Young Master.
Kila mtu sema we.
Young Master
Kibilisi.
Young Master. Young Master
Katonga.
Young Master
Kazula mimba.
Young Master
Kalenge.
Young Master
Kandaga.